Why are you hurting me? Why are you people beating me? You're breaking me! I'm in your mukono. You're breaking my hand. What have I done to you? You're breaking my hand, officer. I'm not fighting you, my brother. Why are you hurting me?
Why beat me na mimi na tofauti na we? Why kick me na mimi sina shida na we? Kabulu ja kuwa apande unaanzia kuwa mwananchi. Kabula kuniumiza sikiliza neno langu. Shida ziko kwangu pia nazo ziko kwako. I'm fighting for you and for me. Watoto wangu na watoto wako wasome vizuri wapate future njema. Madamu wangu na madamu wako wazae vizuri wapate matibabu njema. Inze kotulugu nyoto ndi muganda wo. Bino byenkola biyamba bwena bantu bo. Afande sipigani nawe na kupigania. Sipigani nawe lakini na kupigania. Afande sirwana nawe be. Nwanirira kwe, tirwana niwe, mukagwa nwanirira iwe. Afande sipigani nawe, nakupigania. Sipigani nawe, lakini nakupigania. Afande sirwana nawe, be. Nwanirira kwe, tirwana niwe, mukagwa nwanirira iwe. Afande patyalwe mkedi, afande atyalwe mpiri. Pingo ite, goya goya, balabela duini nini ni. Afande chana di. Why you really want to keep your people down? Vyote unafanya, kuna wakati wakulipa. Chote unapanda, ndiyo utavuna. Banji babadeo, ngakwe bolivo. Wewe wale sobiza bubola buse. Afande sipigani nawe, nakupigania. Sipigani nawe lakini nakupigania. Afande sirwana nawe be. Nwanirira kwe. Tirwana niwe mukagwa nwanirira iwe. Afande napigania maisha yako. Kwa sababu unapata mchara chidogo. Unafanya na bidii unaishi kama masikini. Atoki alika ni mama inji ya pole. Why? Wadoba kubira girona ena uli mtu. Embele zitunyika na weze zikunyika. Osula bube, ofona bube, na bantu bona bubali bube. Menyoge la Kongo, neme la kona yenga chichenju. Afande sipigani nawe, nakupigania. Sipigani nawe, lakini nakupigania. Afande sirwana nawe, be. Nwanirira kwe, tirwana niwe, mukagwa nwanirira iwe. Afande sipigani nawe, nakupigania. Sipigani nawe, lakini nakupigania. Afande sirwana nawe, be. Nwanirira kwe, tirwana niwe, mukagwa nwanirira iwe.